해봐요.
Hola yo mi bada vuta ni kuvute leteke choboga tukusuke kisha ya koroga tukusute acha uzoba na uoga imanishu sipopoteza usitafute hawaelewani na mambo haeleweki jani mshalango mwandiko usomeki mani azinyweki pombe alichomeki jani haeleweki mtu haeleweki nyani sindo watu kutu na kutu hatuna mbele ya wasela nondo tumekuja na vyuma tukimwaga mbogo jotu na mwaga na nguna we don't care wakinuna na tukai meza moja na maselfish wasijua kamwaga mhaji kwenye main suite so Pass like a shadow, spala mie mambo King of the jungle, nela mpich Ona wana ntazama kama Netflix Biza kitana wana 24-6 Na si okay, schooli flesh na kuinvest na depends Na pocket yako ila tuko pesh na tukesh Kuna muda wa mapens na business na uchesh na kudance Na mabest na yani fleshy Yo, it's so funny bro Jinga kuweka rehani ro What up, what up Hello, hello, we are taking over Tayari kimenuka, watu washa oza Wanawaza arusi kabla ya kutongoza Ni kabla taa kunyu watu ngilisha koza Unavo feel na jifil Wakumweka kando utamjua kwenye bill Kabla ya fake mamba wanzega kuwa real Wasona mipango atufai kwenye deal Over
Yeah, this is how it goes So
I
cool
believe, baby.
Like a fish in a goddamn pool
Listen, nipo kwenye game tangu 2010 Paka leo zee na sumeko Alafu kila goma kitoka kitae neleweko Alafu bado tuna maintain Nadi leo atu jaizwe leko Tell you niggas tuko sawa wakiweka tunaweka I love sis tushwi Na have rappers waki sushi Paka wewe promos za kuboosti Kweli wana chana chana ila line zao zini gusi Lado kichana chana matusi Shit, I admit it Paka hivi sasa sijona rap mkali kama mimi I admit it Miniko tofa uti kama mnavufanya nini I admit it Sinoza ziswaga baba miri mtoto wa mjini I admit it
Tato sinu na kitona tuna pow Jakali paka manchizo na tuna row So kitona tukwapa basi you already know Jua sisi ndo igame tato na control Just take it easy Calm down, yeah, yeah, calm down Nasikia rufu fifu yenikono young killer So you better run for killer See ya